She's in love with me, Chimujagaza. I love you, nobody can say quality girl. Whatever I do, my baby, I appreciate it, girl. I can't direct your quenda, ninye nyega. Purichi machitira kakabira. Echikumutegani sawe na reportinga. Mama wavana na kupendo wanje. Producer teto yake shongoro tujete hali. Lighters if I jone tukole danso. Chakwenda vamuhe, she's in my fresh time. Cause it's your love, you need true love. Kutambula kulabu, kuda kunyumya hai. Mbeye tabalunji kandine nje shosiro. Zidoto fati ziba kamba. Awadi yogurunjo kajitwa. Nikushaba tukundane. Kulichime tuchikole. Kakashana tushanane. Mine mungari tango. Nikushaba tukundane. Kulichime tuchikole. Ashana tushana ne, mine mungarita no. Sijuki angana kakula wakwe walina kando. Atema baby never rehearsal. Request you to love me lonely, lonely, my baby. Ya kundi kubanku ineshanko warota. Ujo ushwere wito chito mteka. Mini chiriza mtu just thank you. Baby to thank you when I'm watching ya. Kwa kwine shanko warota. Mwecho ushwere wito chito mteka. Mini chiriza mtu just thank you. Baby to thank you when I'm watching ya. Sindikwe nende badi we kukuteza kashana. Polichi mwecha njeni kushabo chito mukafa. Kutali nzera na vuna kusha njira kashira. Nikushaba tukundane. Polichi metu chikole. Kakashana tushanane. Mine mungari tano. Nikushaba tukundane. Polichi metu chikole. Kakashana tushanane. Mine mungari tano. Kweja kukweka onwa nire muno mgandi kutoma hovwana. Your friends siba kugambire vinje vipusho zana kukanyo wekanga. Kukushuta mana ngeni ntuza. Akacha inareta noteka. Kureva hero wenjura kaya hika. Tweka zamburi twenko mushuka. Kukuleva katandika nifota. Kasima mwini ruga watatu waneta. Mwena wuna kufunira obusika zivu nyeri.